tulabanga tweyisamu makubo gye tuyitamu ffe twekoza era kati nno ffe twakula ekula mu kukula kitegeeza kwesuza
nsulanga maaso nkanula ebinyumira matungo mpayira oli wakabi ndayira kati nyamba bebigo mpayira
unataka kulala na nyota. And you know what to offer. Kama mimi, unaogopa nyoka. Wanapenda drama kama vlogger. Ini majaliwa, tupendane baby. Ini majaliwa, jaliwa, jaliwa. Cause we are for each other, soul to body.
Ini majaliwa, jaliwa, jaliwa.
Oliwa, oliwa muna.
Oliwa muna, yeah.
Oliwa muna.
Chani. Kabla tumetoka mbali mina wewe. Tulianzia shule mina wewe. Kwa kidato kimoja, iye mie ama kukupenda nimekosa.
Master kid designer, hasa miss nobody fine like Milo. Masterpiece finer.
Neba kusalisa, neba kusanga, neba kutaisa. Abo balike naba kuswalisa. Kuma kuma tukenda kwetisa, eh.
Koliwa mo, koliwa mo.